Olulimbo oluleya kuli abo bonse abamona kwatukwata omwana owale manali tipo ekyo ninkwatako olulimbo lwa kikosesho pa busiku bwelelo kulwala kula omutima wenu olulwa kwenda enda nalikumenye na mayo umo atile nalikwata omwana owale mana ine lyosafe ndamufisa muongana yandi okutinaba nanti nabe nacipanna bosefye ukunseka elyo natile ufana mayo
yambine fyo abo mwana ube efyolesa mubumbile muchata chakwe atile namoneka bwino nawama ifyofine fyo abo mwana ube
Atile nga kwali benshila nefyo ninga chita balu yu mwana ine nga nali chita ine bantu yale nga walume mandi bambu tuke uku ya mkupila mubambi na maumeta mandole shapa mlandu wawiyo wendo mwana wale mana Chaso sale sali tuishi veilo twali munda mulima yo oh. Akwete na mapange pamyeo Yesu ufa shitata we utuka umuka shiove pamulandu we kupata mwana wale mana ukaya kandwa yeah. Lai mwana mo oh, oh. Lesa tumwana chimochine
Ifyo fine, fyo abo mwana uwe Lesa mbubumbile mchata takwe Atile na mwoneka wino na wama
Mwana
Ifyo fine, fyo abo mwana
uwe
Lesa mbubumbile mchata takwe Atile na mwoneka wino
Disabled children are the worst victims in the community because they can't fight or speak for themselves. Let's love and care for them for the glory of God.